this one.
It's the kiss, baby.
She don't like me, cause she like my money. Hata na mini merivika na mwaga madola. Ili tu wanipenda nataka ifoni. Naona watoto wangu wamepata mama bora. Adi maya na muamisha temeke na mleta kinondoni.
Hapo sasa
ya bongo siapa tufaisi turuke mamtoni.
Kafupi saizi, ana vinyama nyama mainda kabobea. Anapenda mayonaizi, na vinyama nyama mainda kakole.
Yani mkukuwacha sirani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Ataka dwende wache chumbani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Potential kwenye kazi yake. Akipiga picha mimi mate kutoka. Akipita vigelegele hilo shepu lake kama demo vishoka. Confidential yani blandi yake. Uko maduka newezi kutaka kopa. Akipiga miselesele na mashoga zake imanzi ogopa. Adimaya na muamisha temeke na mleta kinondoni.
Hapo sasa
akifaya bongo siapa tufaisi turuke mamtoni. Akafuki saizi,
ana vinyama nyama mainda kabobea.
Anapenda mayonaizi, na vinyama nyama mainda kakole.
Yani
mkuku wacha sirani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Ataka dwende wache chumbani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
The Mix Killer.